Mayamba, wewe cheza kumaliza uondoke, ndo mashamba kama mfugo wa chui bao. Everyone, yeah, bye. Where we take